Yeah. My baby and my wanna. Tukung Wuzelana. Tick tock, tero, we don't stop. Na talking back a tero, na tero, kwe hip hop. Wongo na upeni, sigara na mineri. Pesa na utapeni, moto mbaka sheri. Sumu mbaka zishanza, tunda usa. Maneno sitaki ya natunda mza. Bombe wanaimba menafunga gaba. Madawa nisha kuwa hospitali ya mta. Ugonjo na jitibu, maswari na majibu. Domori mekuwa lamba koni ya nasibu. Tunaroga zuchu, tunaroga mbaka gui. Sina rangi nisha kuwa nembo ya jiji. Wakazi gani na watambi town. Wakazi nani na mjumbe zifahamu. Ngata ngam ngam namdaramba tam tam tam. Mambo bam bam, nikausho kasa nam. Faga continue, bongo bado finyo. Tuanga kama kenu sema he. Pasema he, pasema he. Pasema he, pasema he. Ramanwe minyu, waitie simu. Hapa nipo simu sema he. Pasema he, pasema he. Pasema he, pasema he. Dar es Salaam stand up, put your hands up. Ya ups and down, simu. Hapa nipo simu sema he. Pasema he, pasema he. Stand up, put your hands up, yeah, ups and down, you na chine. Oki taja lako mwisho taja rangu mimi. Mene rani wanangu wanakufa kima dindi. Intonation, rasta mani nation. Kijiti na vuta kama masturbation. Natafuta mani amu after patient. King Kong rule kwenye kila station. Oh my god, yani OMG. Handsome guy, yani handsome G. Extraordinary, extra Rambo. Wet so ordinary, bado sana mgambo. Mashindano, wapatano, funga fungua mabano. Mabishano, kira gano, karatazi, kira mpano. Nipo mimi, sina mpano, namba zote mbaka tano. Dibidi, dibidi, dibidi,
whoa. Faga continue, bongo bado finyo. Tuanga kama kenu sema he.